It is clear that we are in a race of logistics.
An hamine ko fɔlɔ telima o de ye maramafɛn mu layidu tara Ukraine kaw ye u ka se ka d'u ma u ka se k'u yɛrɛ makara. Ni laseli kɛra Jens Stoltenberg fɛ ni ale ye OTAN secrétaire général ye yanni Group Ramstein olu ka ɲɔgɔn ye dɔ cɛ. Ko hakilila fɛn fɛn tara yaasa maramafɛn bɛ se ka di Ukraine jamana ma ko ni jamana 50 o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ a koɲa la ni a ɲɛmɔgɔya bɛ États-Unis bolo. Ko ni lajɛrɛ ninnu kɛra Ameriki jamana ka sardasiw ka gun mun bɛ Alemagne n'a bɛ wele ko Ramstein. Ko maramafɛn bena di Ukraine kaw ma minɛn bena d'u ma yaasa u ka se ka wuli k'u yɛrɛ makaran nin wagati in kɔnɔna la ni laseli kɛra Ameriki jamana ka sardasu ka minisiri fɛ Lloyd Austin.
Together we have committed nearly $50 billion in lethal assistance to Ukraine since the start of Russia's all-out invasion last February 24th. The United States, Germany, and the Netherlands are working together to provide Patriot air defense systems to Ukraine.
A y'a yira k'a fɔ k'u bɛ n'u sinsin kosɛbɛ artillery kan ani sanfɛ kɛlɛ ani blindés nka a ma kɛlɛkɛ avion olu kuma ma fɔ ni maramafɛn ninnu ditɔ la. Allemagne jamana ka sardasiw ka minisiri Boris Pistorius ko
Ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die Frage der Luftverteidigung und die Frage der
Bea famia ka foko sanfe yeremakara ani kaseka maramafem kiseu oludi kolu nafaka bo watini na tateme kele avion diliko kumaka ale ka famia lila ga kasiran isengana do kelela ukelenga to ton jamana chama munbe ton konna la ulu siranendo ka udado akuma ina kosebe la halafui makono nteni tarata dun kele avion kola chine munu sera keno kono uluko niyo ola selike muye marafaki sekoye ko olu koni o bina di Ukraine ma o yuka la nini folo e ani tonden fin fin be jamana otola o luka la nini
does now President Putin do now is to send in thousands of more troops